wantir hettiniɓe studio kalangu yande joyi no ƴaɓɓori min tawi sappo e joyi nani habaruji fulfulde. Kori dieñalle moɗon Soumana Amadou janganto habaruji ɗi. Hande ni en garan dow ko darto immino lumoɓe pilol lumo mango o nanan haala lumoɓe kañum e gouverneur ñamey. Dirbi darba gaɗɗoto ende arlite ley ñalaɗo ñande hen kandu kono o nana haala préfet arlite kañum e fande mawɗo société civile ton enda. Noyi jonte ndunguji na mbiyen jonte paɓɓe ɗen enda mbawi hisirede na sawrede kandu o nanaɗo ley habaruji ɗi. Yewtere men pindina hande no dara filla ummino lenene ka bitigaji gonɗi ndenene kani takkol janguirdeji kañum e nokkuji sarusuji. Kodi jam woni e moɗon ni yerno mbirumi on ni no tawa har filla ko darto hono imminol ndenene ka cottirɗe nder gallu ñemey yerno andurɗo gouverneur Hamidou Garba o haalir ɗum noga e lewru uttu ko ƴaɓɓi ɗum enda e ɗum he hoore majjum. Ala ngal endan ni fa waɗa jondu konda ni hono fottereɗe hakkunde lumoɓe enna kañum e haɓɓiniɓe ɗon sogeji. Lumoɓe enna ɓe mbi hono dow filla umminol nokkuji mabɓe enna ni hunnon ko waɗa dow ko yaawi yaawi wakkati moɓe kokka o enna no famɗi woɗi ɓe kollaka no koytoɓe kaane ɓe jaaha. Ɗum waɗi ko far jom mbiyeteɗo hono Hassoumana Moussa goto e hooreɓe lumoɓe enna ni o yewtini bandi min ruke yattu Abdourahmane.
Ɗum fotay habdu ɗon woodi toɓe ittanimin e kalanami so min ummo min jahaton. Umminol gol waɗay sawara gom fuu ɓe garu ni non ɓe mbi himɓe ummo. Himɓe ummoto du noon kam wala no ɓe gaɗa. To umminaɗa jaareɗa nokkure heere gom waroɓe no soda to maɗa ɓen garta to maɗa kaden gam ɓe anda to gonɗa na gam nokkure nden woɗɗani kaɓe. Kaden ummo singo lumo mum nder nokkure heere gom nde hakkilaki no ñaman ko neɗɗo jogi ɗum. Ndenne ɗum waɗay ko hanuno woni ɓe acca gaɗa julɗe gam hande himɓe gatti ceede codoyi gineji kesi gam julɗe ɗe de wi e himɓe ummo to jaadata gineji ɗi ba ceede ko adata ɗi min
ngala.
Non wontiri gouverneur région mo ñeme Hamidou Garba kañum du kondan o wi keddi laabi kanɗi hoƴƴede fof hoƴƴama gam batte hono kamɓe lumoɓe ne ɓe pamtine fa worɓe kokke habaru dow filla ko darto immino mabɓe ngol endam. Caggal majjum du gouverneur Hamidou Garba o wi du kondan ni laabi umminol ngol endan no tawa du ɓe kollama nokkuji goɗɗe e nder lumoji goɗon. Nani ko haalani Diallo Mariama kenda kanko gouverneur Hamidou Garba.
Depuis le 20, nous avons fait ce que nous devons faire.
Illu la soleuro min gadi hunde fu far andi nore. Faddo la soleuro ndu no wara mo hennon fu hebi talkuru mun kono ummotom. Wala fu bi o andinaka. La so e tati lewru uttu jidal wadi chaka am halobe do inde lumobe ben. Ko min cedi du ko jimi e yesoji mabbe dum welikan. Be pami e be cidi du e wallude min e gollanga. Sadorma goto be kollikam. Kan woni nokkuje to be boyta nder luɓe ɗen hawjiɓe luɓe ɓen no ɓeydu an ceede nokkuje ɗen. Amma minen laatiɓe hooreɓe min balla ko attataɓe ceede butikaji ɗen ɓeydaka. Ɗum do keegan altine min kaldi e hawjiɓe luɓe ɗen. Ɓe mbiɓe koynana umminaɓe ɓen nder luɓe ɗen. Ɓe koƴanimin du aadi koɓe ballanɓe. Wala gollal puɗɗagal ngal siriyaka fa heppa hoƴanede masala. Min koƴi laabi fuu ko attataɓe dabare heɓo.
O wonno ndenene ka gouverneur mo ñeme Hamidou Garba caggal majjum ɗo andini wiide ke hono himɓe sappo e goo won ko nanga e dow filla ko darto pottal ngal enen ngalngal hakkunde lumoɓe kañum e haɓɓiniɓe illu alal ngal. Ndenene kadi caggal majjum ndu o wi eɓe goni fa hande e wiɗagol gam batte ɓe paama mo en waɗi hono walde hakkunde lumoɓe enda stokeji ɗin endam. Dow ko darto ni fa wara jondu konda ni si en ƴeewi hara filla hono faddagol golle himɓe liggotoɓe golloɓe ɓe mairieji ko laati du konda maire mawɗo mo gallu ñame won ko hooƴi laawol gam batte faddade golle mabɓe. Hande du konda ni en ƴeewan ɗum woni saɗorma ko ɗum e ɗum wadda e nder golleji ɗin endam. Bandimin Hassoumana Sina o yeehi hono fa wara jondu nokku to fa wara jondu wiyete mairie garage ɗo enen gallu ñame. O yewde mbiteɗo siddiko Abdoulaye Foddi laatiɗo kañum kawjiɗo filla ko darto keddi mobile aji ɗi fande mairie mo ñame.
Il est évident que une mesure d'une telle nature
de gonga wi attaque ir labi di gala sa dorna kam nodi nokkuje gon e ligotobe kawji dum misali nokkure mojjinol pineje nokkure soudir bani der awjobe loreji ligotobe ben no tawa hakkune makko. Denne labi di lajini yadu golle garage mi hidino fili dade hemada gam giana hore mada ko mi hidi woni adube labi di acce fillamanci e pama ko di lajini golle dudde golle du himbe kaja ibe bawi heewi wartirde golloɓe ɓe nder golle mum. Gollal waɗatake gam wakkatiyel seɗɗa, amma gal waɗatakenana gam ngal nafa wakkati fo. Miɗo watta dane e ardiɓe ɓe gam wartirde himɓe ɓe nder golle mum.
Cela est bel et bien possible et nous le demandons vivement.
nonni wontere caggal ni balɗe ɗiɗni enna ko dirbi darba waɗi hakkunde e himɓe hono fawar joni jinganoɓe suudu Baba to enda Arlit kañum e sogueji haɓɓiniɓe to endam. Caggal ni hono wakkati momɓe gandunowo hono burtaki mabɓe kamɓe enda himɓe société civile on endam. Nenene kadi ɗum waɗi ko sukaɓe ko watto 64 woni ko nanga hooreɓe, hono fawar joni konan pelle jingano e suudu Baba ɗiɗi konan 4 woni ko nanga latiɓe, kañum woni ko sirri wurtagol ngol endam. Ɗum waddini ko hande nde enna Gungu Mouhamadou Antani bandimi yewtidi e préfet Arlit mbiyeteɗo fawar joni Alerte Alaji Alerte mo gaskia e dow téléphone o halani himɓe noyi ɗum warti.
Miɗo wawi wiide on potal warti ɗon jonɗo haala kanni no tawa nder junngo polisiji e toɗereji kiite resete, amma guinan no woodi niɓe ɓe gonɗi ɓe pilo ɓe juuɗe mum tawa hen kamɓe e ardiɓe hawride nde e fahan e nimɓe heɓaɓe wakkatino kawritan.
O wonno préfet mo Arlit, caggal majjoni to enda Arlit ton enda hono hoorejo fawar joni himɓe jinganoɓe suudu Baba mbiyeteɗo Moustapha Alassane kandu kondan o wi hono fawar joni ɗum ɗo hunnon latinde ko wooɗa e feewi seeɗa. Caggal majjon du eɓe goodi anniya eɓe goni anniya ko wata ko tawi himɓe en ɗan nanggaɓe ɓe yoofe ɗum. O haalni Gungu Mouhamadou Antani faande do téléphone.
Burtaki ko himɓe gaɗuno waɗi reyno himɓe giɗirno gam waɗi nanggaɓe nawniɓe ankay ni weele ñande mu. Egaki himɓe gaɗane ni gam himɓe gala diyam e gala hiite kuran, saɗormaji keƴiri himɓe. Ɗum wadde bandiraɓe amin jinganoɓe himɓe leydi adi laabi go laatiɗi dalila kujje ɗe fo. Minen tawaɓe ɗo Arlit min bindani ministre on, min bindi min kalani himɓe du nder komin tawa fo. Miɗen keɗi jabaki makko ko waɗi agades ɗum woɓɓe tefi ada fi durogo gam humtu ɗe haaju koye mum'en, amma ɓe anda to tokkiri. Nder waɗuɓe sigila burtaki e ɓorkiɓe gom waɗi nanggaɓe nawniɓe. Ɗum ni mi wawi haalude dow fi.
Non wontiri nenene ka caggal majjum du ministre kawjiɗo filla ko darto mballa coɗol enɗan kañum e faabade mbiyeteɗo Lawan Magaji waɗi jahangal nder région enɗa mo Agadez. Caggal jahangal enɗa o waɗi joɗo kaale hawride gam batte ɓe keɓɓen o fillito dow filla ko o yi e nder fa hande ni kullantareji gatto enɗan. Kawonsi en koƴar filla bonandaji ko ndiyan toɓo waɗi e nder région on enɗan. Lawa Magaji wakkati wano hawride nani haala ka o haali.
Nous allons discuter techniquement.
En joɗoto kalde tawi koɗen daare laabi kanuɗi adede gam kanƴum waddi en. Nden gaɗa mum en ƴewan fi mawon gaɗuɗam kiisoɗen iri bonanda gaɗuɗo himɓe foto bonanda o meni. En ƴewidan ko hani arte waɗe gam wallude himɓe ɓe. Nden ƴewen kiisoɗen dimma ceede kanuɗe watte ko ɗum waɗa. Nde Allah jaɓi en binden laabi ɗi darnuɗen fu kokkenɗi gomnati gam tefa bawɗo waddande himɓe ɓe
balla.
O wonno ni Lawa Magaji ministre kawjiɗo filla ko darto mballa gaji e ley hawrinde wattoenda Agadez. E nder wakkati mo gonɗen o enɗan ni eɗen andi jonte ndunguji jonte paɓɓe en ɗon no kewi sanne no torrodu sanne har filla ko darto sukaɓe famaɗo kañum e rewɓe reeduɓe. Ndenene kayni laabi heeɗi woni mbawɗi hoƴere gam batte himɓe heɓa hisa jonte ɗen endanade kono heɓa sawroɗe. Ɗum waɗi ko bandimin Dawda Hassan waddani en ndeɗo yewtere illun dosso.
Hadiza kamɓe sukaɓe mum to lokotorore
waɗi bana ɗiɗi imo fukki. Miɗo soodanamo safare imo yara. Joni mi wi'i wulo wulo gon satti e makko. Ɗum waɗi mi waddimo lokotorore.
Hadiza e rewɓe waɗoɓe hemre ngari hande subaka o fa cawro to lokotorore kamɓe sukaɓe maɓɓe. Ɗuɗal maɓɓe no domi sukaɓe ɓen e maɓɓe fu no gondi e jonte paɓɓe. Hunde non ko hulƴini bako ɗum hoƴanama laabi yeru no Ibrahim kawjiɗo Sarusi habaru nder loktorore Gaya on wiri.
Si nous prenons ne serait-ce que le cas de l'hôpital de Gaya.
Den adi misali hôpital mo Gaya o tanni dow himɓe hemre e sappo e tato maynoɓe hakkunde lebbi tati arani nder hitani hikka de lasoji nayo e jeetato ɓen fu jonte paɓɓe ɗe laati dalila mayde maɓɓe. Jonte bonɗe noon ɗum waɗi de sawɓe gari eto no woodi safareji ɗiɓe kokkete gam hisindeɓe paɓɓe ɗe.
Hunde ɗon ko rewɓe ɓen ngala no miija ba ko tawa ɓe gaɗi bawɗe maɓɓe fuu faa ko watta tawe jonte paɓɓe ɗe hisama, amma faa han ɗum famminaki.
Minen kaɓɓa arkilla amin walla jemma fuu minen curtina safari ko sonnete buuɗi laso min cinga nokku fuu ko riwa taɗi. Ɗum fuu waɗai min kisa ɓoyɗi ɗi ongu hana moƴƴere, ngam nde ngati neɗɗo no gaɗɗa fuu a sodan safari, a woodi a wala sayda a soodi ba a ñalmoto
non.
Nawontiri fawar jonni hono mbiyeteɗo senen ƴeewini Ibrahim Ɗaya Boukagne e Balkisa Mamoudou Amadou, ɓeɗo ɗiɗo woni yohoɓe Rio de Janeiro fottoyde e fijoji pirto ɓallu ko himɓe larɗuɓe duniyaru dow inde leydi meɗen Niger. Subaka hande o Brigira fini noddiɓe to gollel mum ton jiidal caggal majjum du kamɓe ɓeɗo ni ɓe jahantoon e Rio de Janeiro gam dow inde leydi men Niger jeɗɗiyade 17 lewru septembre. Nenene kay du kamɓe woni moy en ɗum waddi ko bandi min tarnan Fouda Ahmed yeyi fistoyke gam batte himɓe andaɓe nani firtode haala ka omum woni ko firtanien ɗum.
Dayabo Abdouni rima kana hitane duuɓi ujunere e kime jeenayi e capanɗe jeenayi e joyi nder wuro Sayam Thioukou nder leydi Difa, imo tawa nder larɗuɓe junngo woto kan o woodi. O fuɗɗana fijo coññinol ɓalli hitane duuɓi ɗiɗi e jeego o nder fijo ko julɗe ko waɗa nder cakaji leydi Zander, kanko woni ɗiɗaɓo nder kuule keme ɗiɗi. Hitane duuɓi ɗiɗi e sappo e nayi ɗo nder fijo ko sukaɓe école wuro Maraɗi waɗi deggudu ano kuule keme ɗiɗi o waɗi o ɓuri ɗonɗo ko ɓuri hayɗingo himɓe. Kan woni hitane duuɓi ɗiɗi e sappo e jeego o kanko wari ɗiɗaɓo nder fijo ko janngirde e école normal Motila Beri Sirie. O wurtinowan ɗo inde leydi men Niger di nder wuro Rio doggudu dow métreji herme e diwol. Ɗiɗaɓo on jehowo dow inde leydi men Niger di ni fijo Rio ni wita kena Balkisa Mamoudou Adamu, ɓi wuro konni noon nder leydi Tawa, imo tawra e duuɓi nogay e go'o. Suka debbo o ni keppuɗo koyɗe ɗiɗi nder ñaw seere hano cancer nonni rowani ni nder lewru avril ñawgu wangi nder ɓangere gaɗa diyam ɗo nder gallu ñamey. O woni imo tewtam ɓural sanne nder paɗɗol beɗu jandi ko watte ba ko hana kan o fuɗɗirno.
Nawontiri en paami sanne moy en noon joni ni minen kalanoo wiide ke hawrtere janngoɓe lekko eten USN kandu konnanno wonle ñalaaɗe fijoji mum ko woowi wadde hitaande warde hitaande nanne illum go'o lewru ndu enɗam won ko fuɗɗoto yaade han toa nayi lewru ndu enɗam dartoo ndu enɗam ɗum ndu konnanni dow filla ko darto janngoɓe enɗa ɓe kooƴi hitaande hikka gam batte ɓe ndaara ni wata ko tawi janngoɓe gaddi mballa mo har filla ko dar torraji gonno torri himɓe dilluduji gonno waɗɗi enɗam. Ɗum wonno komin landiɓe ɓe kalnimin si Allah jaɓi du go'o lewru septembre won ko ɗum fuɗɗiteɗo ena gallo ñamay palade kongre nani yokkayi importance seɗɗa.
Kettine sigilaji studio kalangu kadi to tawaɗo nder duniyaru do Facebook studio kalangu.
Facebook studio kalangu
no welcome sanne miɗo feccide ɗum.
En gari e yewtere nden pindinol ɗum non ndaara imminol luumoɓe e fa hannde ndu konnan helgol bitigaji tawaɗi no ɓaggi ndene ne kayni janngirdeji kañum e nokkuji saru suy nder gallude ñamei ɗo enɗan. Nenen ɗum waɗdi ko fawara jooni kañum woni komin koƴi dow muɗum hannde en gam ɗum fuɗɗa kana he jere hannde en yande goo jamma hanke wonko ɗum fuɗɗa bitigaji ɗi enɗan pusol muɗum kañum e egginol muɗum nani yewtere nde fa kettinen nani.
C'est vrai que by mairie nongo
gonga no mide andi no kure mairie fande ami hebde dum min kokkama talkuru to min jodo amma wakati mo min kokka on famdi la
wallahi ba boni gara banda ko anga cingala mari
wallahi mutinol fuwon wadaka be bonnu tan dane to konda atefa ko nyamnata ko rejima julde ni no fondi wardi suka be kebi to woni no wada lumako mu en wakati goto be ummini dum e wattata neddo der murtere ko fasol labi sai rafi golli on hana mutinol deni kamɓe goni iɓe pilo no ƴeewete noon fonditi talkaɓe tan ɓe memata ɓe jahata dambule maɓɓe a moƴƴinayi koma a wi'a a moƴƴinan ko goɗɗo so ɗormo no woodi kay kamɓen do gardien en noon gam deni iɓe ɗon gaɗa miriji ɗi tunnata gaɗa ni do himɓe calbata ɗum joni deni a waɗi jeɗɗire na lewru nokkure nden ɗon a wawta jooɗi ɗon gam tuyni e wuyɓe kan tawata ɗum moye wonnata ɗum jonkay minen kay jonde maɓɓe ɗon moƴƴere noon he amin gam ba goɗɗo nufake waɗa bononda hetta waɗi gam jon en buto gigi ɗiɗi no ɗon minen kay ɗum welay min ba seɗɗa gam a wi'i miri o himɓe no ñallan no ƴartuno ɗum jonkay fuu laatike laabi ɗum no wi'e moƴƴinol
ɓe wonno luumoɓe wonɓe to enɗan ni hadde école Amir Djibouɗo ena gallo ñeme wakkati ko hankende enɗan ni bitigaji fuɗɗano fuse ɗon ɗo habaruji me fulfulde tidi assalamu aleykum mbalen to jam waali.